juu yako na mapenzi yako bado natembea na nimefika pa oh juu yako nikipata chance ninashine kama star uwezo niko nayo oh ni juu yako kama jua bado ninang'aa hata wakisema juu yako I've learned to count every breath I'm taking. Do I have the time to be acting basic? I don't want the smell of it in my fragrance. Oh, oh. You don't know what you have until it's gone. And since I lost it all, I want it all. I know you got me when I fall. Juu yako na mapenzi yako bado natembea na nimefika pa oh juu yako nikipata chance na shanka musta uwezo niko nayo oh juu yako kama jua bado ninang'aa hata wakisema juu yako trouble in my journey so nashikisha majani saa zingine niko nyagi au napata mshikaji tunashikana tunapendana tunakosana tunaachana kesho mchana naanza tena tena na tena hatina zama but it doesn't seem to change to you who I am by what I do and they wonder why I favor you it's because of what you do juu yako na mapenzi yako bado natembea na nimefika pa oh juu yako nikipata chance na shanka musta uwezo niko nayo oh juu yako kama jua bado ninang'aa hata wakizima juu yako, juu yako.